waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa soo jeediyey hindise ah in dadka Britain ka soo gelaya midooda Yurub looga baahan yahay inay ku noolaadaan Britain 4 sano ka hor intaysan xaq u yeelan inay dalbadaan lacagaha cayrta. Hindisaha ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya isagoo mucaarad adag oo midooda Yurub looga soo horjeedo ka wajahaya xisbiga muxaafidka dhexdiisa, waxayna xubno ka tirsan xisbigu wadaan olole ay u bixiyeen Brexit oo loo soo gaabiyey British Exit from EU ama Britain inay ka baxdo midooda Yurub. Isagoo hadlaya kadib shir uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Hungary, ayuu Mr Cameron sheegay in hindisihiisa isbeddelka cayrta ay soo jeediyey loogu baahan yahay si wax looga qabto muhaajiriinta tirada badan ee dalkiisa kaga imanaysa midooda Yurub.
Britain supports the concept of free movement. Many British citizens go and live and work elsewhere in Europe, but we want to make sure that welfare systems, and particularly our welfare system,
Britain waxay taageersan tahay fikradaha ah dhaqdhaqaaqa xorta muwaadiniin badan oo British ah ayaa aada ku nool kana shaqaysta qaybo badan oo Yuruba, laakiin waxaan doonaynaa inaan hubino in nidaamka cayrta, gaar ahaan nidaamkeena cayrta, uu si aan loo baahnayn dadka ugu soo jiito Britain, sababtoo ah waxaan dareemaynaa culays weyn oo nooga imanaya dadka badan ee sannadihii u dambeeyey naga soo gelaya dalalka midooda Yurub. Arrintan ayaa ah mid ku weyn dalal badan oo midooda Yuruba, iyadoo boqolaal kun oo muwaadiniin ka yimid bartamaha iyo bariga Yurub ay ku nool yihiin kana shaqeeyaan Britain. Qaar ka mid a midooda Yurub ayaa ku tilmaamay hindisaha Britain mid kala sooc ah. Ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa sheegay in Hungary ay taageerayso 3 qodob oo ka mid a isbedelada uu Mr Cameron soo jeediyey, laakiin wuxuu sheegay in arrinta cayrtu tahay mid adag, dadka reer Hungaryna aan loo baahnayn in la sooco.
We do not go to Britain to be parasites. We do not want to take away from people living there. We want to go there and we want to work. It is important that
uma tagno Britain inaan dadka ku dul noolaano, ma doonayno inaan dadka halka degan waxay haystaan ka qaadano, waxaan halka u tagnaa inaan ka shaqaysano. Waana laga maarmaan in dadkaas shaqaysta oo qayb ka qaata dhaqaalaha Britain ay helaan ixtiraam aana la cunsuriyeyn ama la riixin. Sanadkii la soo dhaafay ayuu Mr Cameron sheegay hadal muran dhaliyey oo ahaa in 43% muhaajiriinta ka yimaada midooda Yurub ay cayr dalbadaan 4 sano ee u horreysay gudahood markay Britain yimaadaan. Hay-adda tirakoobka u qaabilsan UK ayaase hadalkaasi dhaliyeshay. Mr Cameron ayaa sheegay inuu u furan yahay inuu dhagaysto wixii xal ah ee loo soo jeediyo, laakiin wuxuu sheegay in loo baahan yahay xal degdeg ah oo lagu joojiyo muhaajiriinta Yurub ee dalkiisa ku soo qulqulaysa. Ra-iisul wasaaraha Hungary Mr Orban ayaa sheegay in Hungary ay abuurayso dibhabeyn lagu sameeyo cayrta iyadoo kaashanaysa dalalka kale ee bariga Yurub, isagoo intaa ku daray inuu arko fursad fiican oo heshiis loola gaari karo Britain. Dhinaca kalena Mr Cameron ayaa sheegay inuu ku niyadsan yahay in heshiis laga gaari karo dhammaan isbedelada uu soo jeedinayo kadib markii shir madaxeedka midooda Yurub Febraayada soo socda la qabto. 4 qodob ee Mr Cameron doonayo inuu wadahadalka kala galo midooda Yurub ayaa kala ah maamulidda dhaqaalaha, tartanka xagga dhaqaalaha, muhaajiriinta iyo madax bannaanida dalalku ay sida gaarka u leeyihiin.
Making sure that we're in Europe for cooperation and to work together, but we're not part of a ever deepening political union. Making sure that Europe is adding to the competition.
Waa inaan xaqiijino inaan Yurub ugu jirno iskaashi iyo inaan wada shaqeyno, ee aanan ugu jirin inaan qayb ka noqono urur siyaasadeed. Inaan sidoo kale hubino in Yurub ay tartan ku soo saaidiso dalalka sida Britain oo kale ah, iyo weliba sida Jarmalka oo kale, ee aysan tartankeena dib u dhigin. Inaan sidoo kale xaqiijino shuruuc loo siman yahay oo ay leeyihiin dalalka ku jira aaga Yurub oo isticmaala lacagta Euroga iyo kuwa bannaanka ka sida Britain. Mr Cameron ayaa sidoo kale wada hadal cusub la furay chancellorada Jarmalka Angela Merkel. Miss Merkel ayaa sheegtay inay doonayso inay la gaarto heshiis Britain ay ugu sii jirto midooda Yurub.
Gerade hier ist es glaube ich auch Over the coming weeks, it is important that we make decisions in our own interests in order to get a reasonable package that will
allow us to stay in the EU. Mr. Cameron ayay ka go'an tahay inuu afti u qaado xubinimada Britain ee xulufada midowga Yurub oo ka kooban 28 dal. Aftidaas ayaa la filayaa in la qabto sanadka 2017. Codarwurin la sii daayay asbuucan waxaa lagu sheegay in inta badan shacabka reer Britain iyagu go'aansaday sida ay u codeynayaan ay u codeyn doonaan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.